Selyo soni langa Kati angfone lumtraiseni Mamchela gasbeg endaweni Beselyo soni langa Kati angfone lumtraiseni Mamchela gasbeg endaweni Shayeli Epela dala Mawatine makaya Ngiaba kumbula Esesa mshayeli Ngikumbula umkulu Ngikumbula noko Ngikumbula umkulu Ngikumbula noko Wesalukazi sangizofika ebusuku Kuwe ngizokubona ekuseni Ngiyathemba uzojabula Bese liyoshona ilanga Ngathi angifonele umtraiseni Ngamtshela akasibeke endaweni Bese liyoshona ilanga Angifonele umtraiseni Ngamtshela akasibeke endaweni Esh, phela kudala ngazigcina izintaba zangakithi Phela kudala Zintwana zami zakudala Ey, oh, ezinja zami Ende I hope sazobonana Ngizojabula mansaphila Phela ngakhohlwa ngisanifate Mafatelo momarato gezinja zami Ngizonibona kula ma-weekend azayo Awe ngizobe ngiphethe nanokeshi Okwamanje ngisafuna ukuhlala nesalukazi Asesiyakulanga mbi kahle Bese liyoshona ilanga Ngathi angifonele umtraiseni Ngamtshela akasibeke endaweni Bese liyoshona ilanga Ngathi angifonele umtraiseni Ngamtshela akasibeke endaweni